Yeah, my genie again. Yani bongo, hey bongo, atata bongo, Dar es Salaam, atata bongo, Dar es Salaam, Dar es Salaam, ah ah, Dar es Salaam, Dar es Salaam. Tumetoka maliwe, tumekuja bongo, tumetoka maliwe, tumekuja Dar es Salaam, tumekuja kutafuta, saka, kuja kutafuta, futa, kuja kuzisaka, saka, kuja kutafuta, futa. Namandiga na masira na machizi na wauni wote, namandiga na masira na machizi na wauni wote, Godi please, Godi please, abis, abisi tuzi pali. Godi please, abis, abisi baba please. Godi please, abis, abisi tuzi pali. Dar es Salaam, Dar es Salaam, ah ah. Dar es Salaam, Dar es Salaam, Dar es Salaam. Makotikoti tu, ukiwaona utasema ni mabosi tu. Wengine wanavaa makotikoti tu, ukiwaona utasema ni mabosi tu. Wengine tukipata, pata, 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 tunaenda kujichana, chana, 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 chana. Waita,
leta nyingine,
ha, imeisha,
leta nyingine.
Waita,
leta nyingine,
ha, imeisha,
leta nyingine.
Kesho watajua Mola ukikucha, kesho watajua Mola ukikucha, kesho watajua Mola ukikucha. Ni maisha yetu bongo, tunajuta yani. Bongo, hey bongo, atata bongo, Dar es Salaam, atata na. Dar es Salaam,
Dar es Salaam,
ah ah. Dar es Salaam,
Dar es Salaam,
Dar es Salaam.